Zidisha jishuku Masha kutafuta I know more atatupama Siku kosa leo na kula mito na sepama No, acha kundisi Kwa state hizi Kwenye kachumbaru takikweka mayonisi Acha kundisi Kwa state hizi Kwenye kachumbaru takikweka mayonisi Nisi, my size I'm so crazy Chimanyo kumku kwenda ni kamarwa na kazizi
I miss you and I want you Wacha utimo kumenyanga
Wendi kila kitu Wendi maisha yangu Kwanini wantazama
Se kuruvu se Kuruvu se Kuruvu se
Kwanini wantazama
Kuruvu se Kuruvu se Se kuruvu se
Wacha utimo kumenyanga
Nasa kwa chima mati
Kuweka yes, kuweka XO Tofotisha finesse na Sisi yo everyday, every night unani lazy girl Please man, stabia hiyo so freshi Ya kulinganisha mapenzi na keshi Nafanyu chuku uzudo cozy wife Napiga na chini na chuiri tulinyashe life ma Penzi langu meri shusha samani Halingai kama dilela zamani Kama nimekosa nomba samani Kama nimekosa ohanila Kama umechoka waweza kondoka So kila sami unanyona takataka Na kukauna sifia watoto Wakishua wenye mapei kibao na mazaga mazaga
I miss you and I want you Wacha utimo kumenyanga
Wendi kila kitu Wendi maisha yangu
Kurubu se
Wacha utimo kumenyanga
Enough, enough, yeah